Job wala Q. Let me go back to my city. Let me go back to my street. Na wataka wachawi Ghosti. Niko kitaani na funika wachawi, kila nikitimba masniche wakai na funika maspai. Niko kitaani na funika wachawi, kila nikitimba masniche wakai na funika maspai. Niko kitaani na funika wachawi, kila nikitimba masniche wakai na funika maspai. Wenye lombaya na majungu wote wachawi, wapo kila same galilaya na ninawi. Mindo dawa yao nikitimba hawakai na funika wachawi, masnicha wakai na funika maspai. Nimebarikiwa nina bonge la zari na funika wachawi nikisali lozari. Afrika so ulaya wazungu wabaguzi hatari, na mwogopo Mungu wazungu kawape habari. Na funika wachawi nikivala bakari, mashetani hawakali nikisali lozari. Nimesha chafua paka vyombo vya habari, wachawi wananijua na toboa kabikari. Na funika wachawi masnicha wakali, kila kona ya dunia utawakuta wachawi. Mvua hazinyeshi na mazao hayastawi, majibu ninayo so leteni maswali. Kila nikitimba masniche wakai, kama ndugu zako na hisi wachawi. Na kupa taarifa kawape habari, na funika wachawi wanafiki hatari. Huku kitaani nina bonge la CV, wachawi na nisifu na wanunui CD. Niko kitaani na funika wachawi, kila nikitimba masniche wakai na funika maspai. Niko kitaani na funika wachawi, kila nikitimba masniche wakai na funika maspai. Niko kitaani na funika wachawi, kila nikitimba masniche wakai na funika maspai. You better be face food, truth true. I ain't talking shit. Think deep, big view. Zoom for the pic, rhyme for the summer. I ain't playing drama. Roddy is my weakness. MM hours, no rage in business. Blonda J Tala, Negroes for illness. Yeah. Na glow na strawi, mwanae wa peke, majini wachawi, shindo mblege. Who's like my mama? You know me. Snitches, you know me. Mr. Money, give me a break. The wish you never hear us, Drake. Hapa hapa bongo so Afrika ya mbali, kazi yangu moja kufunika wachawi, tena nafunika kwa mifumo ya hatari. Niko kitaani nafunika wachawi, kama hujajua mindo kichwa cha habari. Sababu ya kwanza hawana akili, wachawi wanaua ndo sababu ya pili. Nikikaa nao wanasema mimi mkali, nikisha ondoka wana snitchi hatari. Nafunika wachawi nikisali lozali, nafunika wachawi nikitoa ngoma kali. Niko kitaani nafunika wachawi, kila nikitimba masniche wakai nafunika maspai. Niko kitaani nafunika wachawi, kila nikitimba masniche wakai na funika maspai. Niko kitaani na funika wachawi, kila nikitimba masniche wakai na funika maspai. Niko kitaani na funika wachawi, kila nikitimba masniche wakai na funika maspai. Niko kitaani na funika wachawi, kila nikitimba masniche wakai na funika maspai. Niko kitaani na funika wachawi, kila nikitimba masniche wakai na funika maspai. Sheya isemwe malas forever never, wachawi wanakunja. Who's like my mama? Snitches. The wish you never hear us. Swahili music.